ZLouder.com.
Eddie Kenzo Devils, I am you. Oh, my love, a remix.
Raza yesa kuleta mabenzi, kuleta madola, kuleta makwacha. Kuyesa kuleta mablingi, kuleta maringi, nivenangu. Batini za konda iwe.
Sininga kusie, nikonda iwe.
Batini za konda iwe.
Sininga kusie, nikonda iwe.
My love, kwenjagara.
Nkula basi nabye nakalimiro olumu nkutwala ne kumulimo mbikolo mutima kuli uo agara too much of love yo my love my love my love yeah my love.
So many pass a love you. One more can I ask for?
Raza yesa kuleta mabenzi, kuleta madola, kuleta makwacha. Kuyesa kuleta mablingi, kuleta maringi. Nivenangu batini za konda iwe. Batini za konda iwe. Raza yesa kuleta mabenzi, kuleta madola, kuleta makwacha.
Batini za konda iwe. Rama nena kunyoza, bati rama dabwa.
You still closer.
Rama funa game over. Kuti baka chite take over. I'm never letting go. Ni wango you bring go. Eh, no more blinking go.
Eh. The boss not the key, some sweet repeat.
I'm never letting go. Ni wango you bring go. Eh, no more blinking go. Eh. Amani pasa peace, amani pasa love, amani pasa what more can I ask for? Amani pasa peace, amani pasa love, imwe.
What more can I?
Baza yesa kuleta mabenzi, kuleta madola, kuleta makwacha. Kuyesa kuleta mablingi, kuleta maringi, ni venangu batini za konda iwe.
ZLouder.com.